Murumva ijwi d'America. Turabasuhuje inshuti miteze amatwi radio ijwi d'America, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Tim Harris Shimwe. Amakuru yacu turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Amerika, aho Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye ibonye umuyobozi speaker wo ni umurepublikani Kevin McCarthy ukomoka muri Leta ya California, yatsinze ku nshuro ya 15 y'itora. Depite McCarthy yabonye amajwi 216 kuri 211 ya Hakeem Jeffries, umudemokrati ukomoka muri Leta ya New York. Abandi badepite batandatu b'abarepublikani babambari ba Donald Trump batoye ko bari bahari gusa, ariko ntibahaye ijwi ryabo Kevin McCarthy. Abadepite batoye ni 428 kuri 435 bagize inteko. Iyi nshuro ya 15 yagezweho bikomeye, yari yabanjirijwe no gutorera gusubika itora kugeza ku wa mbere, nyuma biza guhinduka abadepite batorera kuri komeza. Hari habanje no kuba impaka nyinshi zo guterana amagambo no gutunga intoki, bimaze kugaragara ko Kevin McCarthy atabonye amajwi yari akenewe ku nshuro ya 14. Izo mpaka zari kuri depite Matt Gaetz uratoye ko ahari atahaye ijwi McCarthy. Abadepite batandukanye bagerageje kumusaba ko yatora McCarthy, ariko arabangira. Mu ijoro ryakeye abadepite bongeye gutora ku nshuro ya 14, nabwo birangira nta muyobozi w'inteko ubonetse. Ku badepite batoye, McCarthy yabonye amajwi 216. Umudepite bari bahanganye Hakeem Jeffries yari yagize amajwi 212. Abadepite bane batoye abandi bantu batandukanye. Hari abandi badepite babiri batoye ko bari bahari gusa, ariko ntawe bahaye ijwi. Ejo ku wa gatanu ku manywa saa sita, nabwo abadepite bari bongeye gutora ku nshuro ya 13 bagerageza kwishakamo umuyobozi. Yaba umurepublikani Kevin McCarthy watanzwe n'abarepublikani cyangwa Hakeem Jeffries watanzwe n'abademokrati, nta n'umwe wabonye amajwi ya ngombwa 218. Ishyaka ry'abarepublikani niryo rifite ubwiganze mu mutwe w'abadepite nyuma y'amatora yo mu kwezi kwa 11 gushize. Ryabonye intebe 222 kuri 216 z'abademokrati. Ku wa gatandatu, Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yashimiye itorero ry'abaorthodoxe kuba rishyigikiye abasirikare b'Abarusiya barwanira muri Ukraine. Ibiro bya Perezida Putin byatanze ubu butumwa nyuma y'uko umwe mu bayobozi bakuru yagiye mu misa yabereye muri katedrali ya Kremlin y'abaorthodoxe mu ijoro ryakeye. Hari ku mugoroba ubanziriza Noheli, kuko iri torero ryizihiza Noheli ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, ubwo ni ukuvuga uyu munsi. Mu butumwa bwanyuze ku rubuga rwa interineti rw'iri torero, Putin yasobanuye neza ko yabonye ko itorero ry'abaorthodox ari itorero rifitiye igihugu akamaro. Mu mpera z'iki cyumweru turangije, polisi ya Uganda yatangaje ko hari abarundi 24 bafatiwe muri iki gihugu mu ntangiriro z'uku kwezi kwa mbere. Aba Barundi bafatanywe n'abagande babiri mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Mugenzi wacu Eroje Burikaneza yakurikiranye iyi nkuru ayiduhe ku buryo burambuye.
Igipolisi cya Uganda cyemeza ko Abarundi bafunzwe bagizwe n'abagabo 23 n'umukenyezi umwe bahagaritswe ku itariki ya kabiri uku kwezi kwa mbere umwaka w'2023. Itangazo ry'igipolisi cya Uganda ryanashyizwe ku rubuga rwa Twitter risigura ko abo bafungiwe mu gisagara cya Kayabwe mu karere ka Mpigi mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu bari mu modokari imwe yari yabanje guhagarikwa n'abapolisi bagejeje uruja n'uruza mu ibarabara ku kirindiro cyo gusuzuma cya Katonga muri Kayabwe mu karere Kamigi. Inyuma yo kubona ko iyo modokari yarengeje abitwara, niho mu nyuma bahava bamenya ko bari Abarundi bagiye kugurishwa muri Uganda. Niko itangazo ryatewe ku mukono n'icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Claire Nabakarivuga. Uwo mukenyezi yatomoye ko abaganda babiri, umudereva w'iyo modokari hamwe n'umukomvuwayeri nabo nyene bafunzwe bagize urudandazwa rw'abantu. Abo Barundi bubafungiwe ku kirindiro gikuru c'igipolisi cya Mpigi. Muri iki gihe tubandanya amatohoza nayo mushoferi n'uwo bafunze bafashanya bagirizwa urucuruzwa rw'abantu rudaciye mu mategeko niko byatangajwe na nabaka yongera ko ko mu buhamya bwabo babo bari bagiye kudandazwa biyemerera ko bari bavuye mu ntara zitandukanye z'u Burundi bizezwa ubuzi bwiza mugabo nabakicegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda yemeza ko kenshi abantu nkabo bisanga baroye gukoreshwa ibikorwa by'ubucakara birimo ugucuruza umubiri ku gahato Kupika makula tangwa niki polisi kurubiwe kwa mutukura Uganda hana na Tanzania wa Barundi wa Punzwe wa Baburute imo dokari bali kubagendera mo mugihe bali kubira metero bitatu kurubiwe kugira ngo niwa menyekane bachabangiru kwa kuingira muri Uganda kulachi ya bagendera maguru inyuma yukumvika na nafasha umuri chogihugu babinjiza bachi ya mukinyuabi ibi chega chumfugizi wiki polisi cha Uganda lafze mangaga shimila polisi bagenziwe na wanyagihugu batanza makuru kugi kuruhande kwa Burundi ya hafunzwe wa muka mvugizi wiki polisi jezirendo wimana ya tugie kubatarame nyeshwa makuru ya wabarundi wapatiwe mbuganda aliku mkuru ishidamu ya wane sete uwe tonfre liguani uchuruzu wa wabarundi ya mgijuja Amerika kwa iwaza kwa wali waro ye kukulishwa mvihugu vzawa arabu metri prime mbaruke ye avivugafati ye kuvzawa ya mulika ahise ya toho jeko
ukwezi kwa kane kuumba kwa mbibu na mirongi vili na rime abakenyezi na bigeme bashikaga mirongi tatu barafatiwe nyine n'igipolisi cha Uganda kugataka ka Uganda mu gihe bariko baragerageza kugenda cyane kujanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman Arabia Saudite n'ibindi bihugu
baruke atwara wene cete uwe ton frère anura Barundi bashaka kuja gukora mu mahanga guca mu mashyira hamwe azwini nzego z'igihugu
ibyo bigo bitanu byemerewe na leta gukora mu nico gikogwa z'ukuri ari mihora myiza yotuma Abarundi by'ukuri baheba inzira z'ibinywabi ibyo bigo bikazofasha no kugira ngo bitange umuco wari wose ukenewe kugira ngo Abarundi ntibaze basubire kuzimagirika nkuko bandikeje mu myaka iheze.
Franz Bovin umukuru w'ishyirahamwe Justice Equitaire rwanya rudandazwa rw'abantu mu byaga binini amenyesha kugwaruka muri kino gihe ari rwo rubangamiwe kurusha yongera ko kwa baje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afrika bakorerwa amabi menshi.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Il faut vraiment
atugwaruka n'ubwo rubangamiwe hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza mu matozo yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigira mu ruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baje kudandazwa harabajanwa mu busambanyi harabaje gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi bibihangange bahamagara abantu ngo babaronke amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagasha bajanwa muri ubwo bubisha
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Mubugizi ubushikanganje bw'imigenderanire ntiyabonetse kuri telefone kugira tubwire cy'ubwo bushikanganje buzi kuri ico kibazo. Ariko mu mwaka uheze umushikanganje Albert Shingiro yishikiye mu bihugu byo mu gihe cy'Abarabu, Abarundi cyane cyane abakenyezi n'abigeme bakunze kugurishwamo kuvugana uko ico kibazo cyora ndubanwa n'imizi. Yavuye afata ingingo.
Zo hariho inzego zigejwe kubegeranya bikaba inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora kandi zikaba n'inyigisho ingene rijya bihugu bibayeho kugira ngo bashitseyo ntibazashikeho bagira ingorane y'amasezerano cyane cyane araba abakozi bato bato
rya mbere igihugu cya Uganda gifata abantu bagirizwa urucuruzwa rw'abarundi mu mwaka wa 2021 cyataye muri yomi abagabo batanu bari bahekeje imijyabaga 28 y'abarundi kazi bari bajanywe ahantu hatazwi Ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe yemugitaho abimukira ku isi byerekana ko hagati y'2017 n'2022 abarundi bagera ku 175,035 bajanywe kugurishwa nk'inyagano mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu gihugu cy'Abarabu eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze kaneza nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
iki ni ikiganiro ejo
Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu FM iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda ikiganiro cya none mugiye kubana nanjye wisabye Christine kuri mikro ndetse mu gutangira umwaka nabazaniye bagenzi banje ariko musanzwe mumenyereye muri iki kiganiro reka mbaye ikaze batwibwira
murakoze cyane amazina nitwa David Hitimana nsanzwe mbagezaho inkuru cyane cyane zigaruka ku rubyiruko rwo mu byaro
nanjye nitwa Christella turamenyeranye mu gice cyo kwakira ubutumwa muba mwaruhirije ku kiganiro cyatambutse
Murakoze cyane mwese kuba mwitabiriye ubutumire bw'iki kiganiro gisoza umwaka tugikoranye kuko namwe bakunzi bacu baba bakeneye kumva ibitekerezo byanyu nizere ko uyu mwaka musoje neza intego mwihaye mwarazigezeho
yego rwose ngiye ngushoje neza mbona intego nari narihaye narazigezeho
nanjye Christine ndabona nta kibazo intego nihaye narazigezeho ese wewe bite
ah nanjye intego nari narihaye narazigezeho nka 98% Kanizere ko nabakunzi bacu umwaka tugiye gusoza wababereye mwiza mu buryo bwose ndetse n'intego bari barihaye bazigezeho. Bonereho no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 uzababere mwiza mu buryo bwose.
Ubuze kubabera mushya mu buryo bwose bwiza. Binyibutsa zimwe mu mvugo zaranze urubyiruko muri uno mwaka dusoje wa 2022 zakunze kugaragaza kwitakariza icyizere mu rubyiruko.
Yewe uno mwaka ushize waranzwe n'imvugo zitangaje byo ngaho nta myaka ijana nta gikwe tubinywere ndetse na byabereye he
ahubwo wasanga hari n'abari kubazanya aho byabereye ngo babinywere
kunzi bacu rero mu gusoza umwaka wa 2022 hari byinshi buri wese yagezeho cyangwa se atagezeho bitewe n'impamvu zitandukanye Uyu munsi tugiye kugaruka ku mvugo zitandukanye urubyiruko rwagiye rukoresha zigaragaramo gutakaza icyizere cy'ubuzima ndetse no kutagira ubuzima bufite intego.
Nibyo koko rero ntimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kuko turaza kumva rumwe mu rubyiruko rudusangiza ibitekerezo byabo kuri zimwe muri izi mvugo. Si ibyo gusa kuko turaza kumva n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'abantu by'umwihariko mu gufasha urubyiruko mu kuba bagira ubuzima bufite intego. Ese byaca mu yihe nzira? Wamaze gucika intege se abyifatemo gute n'abakunzi b'ikinamico ngira nkugire ntibaze gucikwa n'agace ka 17
ikaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi aho tugiye kuganira kuri zimwe mu mvugo zaranze umwaka wa 2022 zakoreshejwe n'urubyiruko nka na myaka ijana aho kenshi zino mvugo zakoreshejwe zigaragaza gutakaza icyizere cy'ubuzima ndetse no kutagira intego dukomeje n'ikiganiro mugenzi wacu turi kumwe hano muri studio David Etimana yanyarukiye mu karere ka Rubavu kamwe mu turere dufite ubwiza nyaburanga bwinshi hano mu Rwanda mbese usanga n'urubyiruko rwaho rukunda kwishima cyangwa gusohoka nk'uko bikunze gukoreshwa aho yegereye urubyiruko rwaho akababaza nimba intego bihaye mu mwaka ushize barazigezeho bagendeye ku mvugo zaranze no mwaka turimo gusoza wa 2022 zigaragaza kwiheba ndetse no kutagira icyizere cy'azaza ese nkawe wabaganirije wabonye bameze gute
Nibyo Christina nasanze bameze neza dore ko nabasanze hariya ku Kivu bamwe bari baje koga abandi bari barimo mu bwato barimo gutembera mu kiyaga cya Kivu aho twaganiriye ubona bishimye cyane ndetse barimo kudusobanurira ibijyanye n'iyi nsanganyamatsiko
reka two kwicisha amatsiko abadukurikiye twumve ikiganiro mwagiranye
Murakoze ukimvugo nta myaka ijana nyumva nta kimaze iramvuga kuko ni nk'imvugo nyandagazo rero iyo mvugo nta myaka ijana nsa nkaho nta yumvise kuko nta gaciro naya kuko ibyo nkora njye ngendera kuko uyu munsi meze nuko ejo magaze akaba ari kunkora bitewe n'ukuntu uko ndi kwiyumva
nta gaciro nigeze nyiha kuko ukiyumva y'ubwayo yonyine wumva ari nk'imvugo igumura umuntu kuko iyo umuntu atangiye kuvuga ngo nta myaka ijana biba bishatse kuvuga ko mbese ari kumva ubuzima bwe ari bugufi mbese usanga akenshi yumvuga iri gukoreshwa mu gushaka kwiheba kw'abantu waba uri mu nzira ukavuga ute se mbese iyi mvugo ni iy'ibyihebe muri rusange iyo mvugo njye nayo nigeze nitaho cyane
njye imvugo nta myaka ijana nayihaye agaciro ndetse ndanayikoresha ariko binyikoresha mu buryo kiburi positive nuko ni imvugo ufite mind iri positive wayikoresha neza kandi ikakugeza aho ushaka kugera niba mbuze nta myaka ijana nk'umuntu ufite icyo ashaka gukora kandi kizageza abandi ahantu runaka ku mvugo nta myaka ijana mva numva yuko nyine hari igihe kizagera nkapfa ariko se nimpfa niki nzaba mfigiye abo nsize aho ngaho
Yimvugo wewe wayihaye agaciro muri uyu mwaka cyangwa
koyi? Inda myaka ijana njye narayigahaye rwose kubera ko ngurikije n'ukunda aba bana basigaye bameze n'ikinyejana nacyo turimo ubu ngubu. Ndayo rwose. Ndayo.
Murakoze cyane imvugo na myaka ijana akenshi usanga mu rubyiruko ituma batagira intego cyangwa batagira icyerekezo cy'ubuzima. Jikuruhande rwanjye ntabwo bikorwa.
Wabigenje?
Ntabwo nabigenje. Ndi nk'umuntu nyine ufite intego, ureba icyo ushaka kugeraho cyangwa se ugira ibyo uteganya, nyuma umwaka warangira ukareba ko ibyo bintu wabigezeho koko.
Ninde wundi wumva ashaka kutubwira? Byamamare birahari.
Babirikoze. Ibyo nihaye byose narabikoze, nubwo bavuze ngo ni ukugumura abantu, ariko nabonye ntabirenze tu, nta myaka ijana nyine tu.
Nta myaka ijana?
Ntayo, ntayo.
Kubera gukora, narakoze guharayo wagira nayo tsimbura. None imyaka ijana nzayimara ko.
Kandi nta mbunda wahetse?
Nta mbunda nahetse rwose, namwe mujye murambwira muri bakwe.
Wabona umubebe urumva? Wabona umubebe ngo? Nta myaka ijana n'ubundi, reka nture hasi, ni hahandi, ni nakundi, nta myaka ijana. Nitere mu bundi bashyizeho nta
myaka ijana.
Nta gaciro ngiye nayo.
Kadushimire urubyiruko rwo mu karere ka Rubavu rwaganiriye na mugenzi wacu. Niyumviye ko atari bose bakoresha ino mvugo ngo nta myaka ijana mu buryo bubi, kuko hari n'abayikoresha mu buryo bwiza, batekereza ko nubwo batazageza iyo myaka bagomba gutekereza ahazaza habo ndetse bakanagira ubuzima bufite intego. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mudusangize ibitekerezo byanyu ku ngingo tuba tuganiraho. Aho twababajije ese mubona hari ingaruka byagira ku kugira ubuzima bufite intego ku rubyiruko rukoresha imvugo ngo nta myaka ijana?
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/242/32 cyangwa se kuri 07/78/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Dukomeje n'ikiganiro cyacu katwumva impuguke mu bijyanye n'imibanire y'abantu ndetse no gufasha urubyiruko mu kugira intego y'ubuzima. Norbert Gatera inama agira rumwe mu rubyiruko rukoresha imvugo zigaragaza kwitakariza icyizere no kutagira intego mu buzima. Katumwumve, turagaruka mu kanya.
Turi kumwe na Norbert Gatera, akaba ari umutoza w'ibijyanye n'ubuzima cyane cyane mu mibereho y'abantu n'imibanire y'abantu hagati yabo. Norbert, ikaze mu kiganiro ejo.
Murakoze cyane.
Turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku buzima bufite intego, ariko hanini twibanda ku mvugo yamamaye cyane muri uyu mwaka ushize. Uyu mwaka turimo gusoza ivuga ngo nta myaka ijana. Hari bamwe mu rubyiruko benshi usanga bayiyaturaho cyangwa se bayikoresha nk'uburyo baba bihebye, abandi bakayikoresha bigaragara ko nta ntego yayo bafite. Ese nkawe nk'impuguke mu by'imibanire ya muntu, ubona biterwa n'iki kuba ikintu umuntu yiyaturiyeho gishobora kumugeraho?
Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza kandi ibintu rwose bihari cyane. Urubyiruko rufite uburyo bwinshi basigaye bavugamo nyine bugaragaza ko nta cyizere bafite, harimo n'ibyo byo kuvuga ngo nta myaka ijana. Ariko nanone bifite ahantu biba bituruka, biba byaraturutse yuko uriya mwana cyangwa se uriya rubyiruko ruba rutaragize umuntu berekera uburyo bazitwara mu gihe bazaba bageze, mu gihe bari ku giti cyabo. So ubundi rero umuntu wakagombye kubaha cyangwa se kuduha urugero rwiza yakabaye umubyeyi, mu gihe umubyeyi adahari cyangwa se ahandi hantu umuntu watureze. Icyo gihe rero iyo ugize amahirwe yo kubona umuntu kwerekera akaguha amahirwe yo kubona ubuzima mu buryo bwiza, biragufasha cyane. So muri kano kanya nakumva yuko ari ikintu cyo kugaragaza ko umuntu yihebye, kubera ko ababona ko imbere yo heza hari ikibazo, cyane cyane bitewe n'iki n'ikibazo dufite cy'ibijyanye n'indwara zo mu mutwe, kuko ibintu byose niho bihera.
Ese ni gute noneho urubyiruko rudakwiye kuba rwacika intege?
Ni prosesi ndende. Ariko nanone numva ko bishoboka niba utaragize amahirwe yo kubona ababyeyi bakwigisha amahitamo meza no kugira icyizere cy'ubuzima bwawe, nawe ubwawe nk'urubyiruko ufite ubushobozi bwo kugira ngo nawe witeze imbere. Icyo gihe rero no gufata umwanya aho ukabanza ukigaho, ukitekereza, ukareba naho uzajya, ukabona ko ubuzima ari bwiza, kuko ntabwo abantu benshi bafite ubuzima bubi, hari n'abantu bafite ubuzima bwiza. Icyo gihe rero bisaba yuko uba ugomba gushaka urundi rubyiruko rufite ubuzima bwiza, ukajya mu bandi bantu bafite ubuzima bwiza kugira ngo bakwigishe, baguhe urugero rw'uko babigezeho, nawe ubwawe ntukihebe. Birashoboka yuko wagira icyo wakora. Icya mbere ni ukubanza kubyakira ukabyemera yuko biri muri kano kanya utaragira ubushobozi bwo kubona ko imbere yawe ari heza. Ariko nanone birashoboka yuko ushobora kwiga kandi ukabona ko ubuzima bwawe buri bwiza. Icya mbere ni ukubanza ukamenya aho byaturutse. Icya kabiri ni ukumenya impamvu yabiteye. Icya gatatu noneho kumenya uko wabikiza. Icya kane ni ukumenya yuko ugomba kubibamo mu gihe wahindutse.
Ugarutse ku kintu ngo kumenya uko wabikiza umuntu yabikiza ate
icyo ni kibazo cyiza cyane kuko nkuko natangiye mbivuga kubura icyizere cyangwa se kutagira ejo hazaza biterwa naho uba waraturutse uko wahawe amakuru y'uburyo ugomba kwitwara mu buzima bwawe so aho rero navuga yuko harano biba byaraturutse none iyo wamenya aho byaturutse biranagufasha no kugira ngo none ushake amakuru yo kugira ngo umenye uburyo ushobora kubikiza birashoboka ariko nanone bikenera ingufu zawe zo kuvuga ngo ngiye gufata umwanya bindure ubuzima bwanjye ndimo imitekerereze yanjye kuko ikintu dufite hanga dufite ikibazo cya mindset imitekerereze yacu so demo igiye twahinduye imitekerereze yacu ibintu byose birahinduka ari hano hari ibigo byinshi byigisha urubyiruko kwiteza imbere kugira ubuzima bufite intego numva ko muri kano kanya nabyo byaba ari mu bintu byaba byiza yuko urwo rubyiruko rwajya muri izo association kugira ngo none bibafashe kwiteza imbere ikindi nanone nabasaba nuko bajya basoma ibitabo bajya bajya you know ahantu mu ma conference avuga kuri ibyo bintu bajya bajya mu ma organization ajyana n'uburyo bwo kwiteza imbere bajya bashaka nabandi bantu kugira mentor cyangwa se umuntu cyangwa se umukocha ukwigisha ni byiza cyane ashobora kuba ari umubyeyi wawe ashobora kuba ari mama wawe ashobora kuba ari mwene wanyu ashobora kuba ari inshuti yawe ariko wa muntu wageze ku cyo utarageraho uburyo yagufasha kugira ngo witeze imbere ntangire kuri bara bihebye bavuga ko nta myaka ijana aho ngaho rwose niyo navuga yuko yakagombye kureba aho byaturutse none agatangira gahindura noneho wa wundi we basigaye babyita ngo kugendera mu kigare nawe yakagombye kubanza kareba niye mpamvu ndimo gukoresha izi information bampaye cyangwa se iyi nta myaka ijana bisobanuye iki so iyo wamenye icyo bisobanuye rero ubutanumva yuko udashobora kuyikoresha kubera ko nawe kuri mu rugenda ubivuga ikintu hari ubwonko bwawe rimwe kabiri gatatu kigera aho ngaho kikabukuri so byakabaye byiza rero yuko umuntu yakagombye kutakoresha amagambo adatanga icyizere kuko iyo utangiye kuvuga ko utafite icyizere muri wowe hari igihe bigeraho bikaba byo numva yuko twakagombye kuvuga yuko ahubwo hari imyaka ijana kuko hari abantu bayigezeho kandi umuntu agomba gutangira uyu munsi kugeza ejo then iyo myaka ijana uzayigera ari uko watangiye uyu munsi
David ndagushimiye mu kuba aradushakiye impuguke yaganije neza urubyiruko abagira inama nziza
rwose reka ngewe nshimire Norbert Gatera kenshi tubona abantu bafite ubunararibonye mu gusangiza urubyiruko mu kuba bagira ubuzima bufite intego urugero naho yatangiye adusobanurira uko umuntu ashobora kwiyaturiraho ibintu nyamara nyuma bikamubaho ahandi avuga ko nk'urubyiruko niba utaragize amahirwe yo kubwirwa kugira intego biturutse ku babyeyi cyangwa se undi uwo ari we wese ni wowe ufite ubuzima bwawe mu nshingano yo gufata umwanya ukiyigaho ukitekerezaho ndetse ugashyiraho intego z'icyo ushaka kugeraho
yewe kwitekereza no kwimenya rwose nzi neza ko bigoranye cyane kuko nawe umuntu abyigishwa ariko nanone bitewe n'uko abisobanuye ndumva bishoboka Christe wowe ubitekerezaho iki
icyo nakongeraho ni ukwitekerezaho ndetse no kugira ibyiringiro muri ubu buzima
mbibutse ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje gukurikira mutegurirwa n'umuryango ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda aho turi kuganira kuri zimwe mu mvugo zikoreshwa n'urubyiruko nka na myaka ijana aho usanga abazikoresha bituma batekereza ukundi ntibagire ubuzima bufite intego ndetse hakiyongeramo no gutakaza icyizere cy'ubuzima namwe mudukurikiye twababaje ngo ese mubona hari ingaruka byagira ku kugira ubuzima bufite intego ku rubyiruko rukoresha imvugo ngo nta myaka ijana mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri nimero 0787 58 14 14 cyangwa kuri 0787 28 32 32 dore ko Christera ari hano ubutumwa bwanyu arahita bwakira byihuse
niko bimeze rwose Christina no kohereza ubutumwa bajya batubwira icyo batekereza twazongera mu ikinamico ngira nkugire reka twumva gace ka 17
hello umva mwihangane mutuze radi mwihangane twumvikane ntabwo ndabatinza sibyo yego cyane murabizi yuko ntabwo twaheruka gukora rassemblement niyo mpamvu rero mprofite kano kanya umuyobozi w'ikigo amaze kuvuga kugira ngo mbahe iritangazo murabizi ko dufite ikizamini mu cyumweru gitaha ntabyo muzi mubimenye rero mutuza ariko twumvikane tuza calmez-vous. Nimutangure musubire mu masomo. Ufite icyo tumva, aza mbaze cyangwa baze mugenzi iwe. Muranyumva?
Yego.
Iri ni tangazo naryo ryo rya nyuma nkasubiza umuyobozi w'iki kijambo. Nuko nkuko yabikomoje ho hano hari abanyeshuri bagenzi banyu bagize igitekerezo cyo gushinga Club de Danse. Eh, bakaba barayise Umurage Dances Crew. Ubwo rero byabyimbitse turaza kubirabira hamwe mu nama tuzakorera hariya mu ishuri rya nyuma kuri block ya kabiri.
Bitubwirira ha mwari, bitubwirira ha rwose. Kugira ngo ntihagire n'uza kuza mu nama, aze kuba afite byibuze cyamukuru.
Arakoze Alice yako kantu. Muremera ko turi umwe. Ntabwo mubyemera? Sega bana. Turi umwe. Nubwo tudakomoka hamwe, ariko ururimi tuvuga rwagakwiye kugira icyo basobanurira. Sibyo? Umva, nyumviriza. Tuza gatoza ababwiye. Nubwo tuvuga ururimi rumwe ijana ku ijana, ariko kame mwose ashobora kumva icyo mugenzi we avuze. Umviriza ishigamiji club. Nuguze imbyino gakondo z'abanyagwa kayuzo, abanyamutenderi, n'abanyacanzige. Bamwe bakerekana rero uko bashayaya, abandi bakerekana za mbyino zabo bakaraga ikibuno, muranyumva. Abandi bakerekana bwa buhinga bwabo mu gukubita ingoma, muranyumva. Nkuko turi umwe rero, byaba byiza twibumbiye mu itsinda rimwe, tukerekana umuco gakondo turanga, tunidagaduriramo.
None prof, uhera uvuga ko turi bamwe. Imbere za muhanda baba baratize.
Oh, no.
Iyo krebe muyigire mwenye.
Mwenye ni bishaka.
Mwenye ni bishaka.
Aba, aba, aba. Mwenye ni
bishaka.
Mwenye ni bishaka.
Ye baba we, mbega ibintu nakoze. Karisi, Karisi, ese ubwo ntabwo unyumva Karisi?
Ariko ubu ni ngombwa ngo nitabe Murekate. Ntiwambwira icyo ushaka kumbwira bikarangira udakomeje kumpamagara.
Ego baba rero, nashaka kukubwira ko naraye nibagiye kugutuma ibyo kurya da. Byashize, yaba ifu y'ubugari, yaba ubuto, yaba umuceri. Icyakora umuceri hasigaye nk'ibikombe bibiri. Urebye ibishyimbo nibyo dufite byinshi
rwose. Muzarya ibyo.
Ego ko.
Wagize neza no kutabintu.
Ariko se noneho umugabo wanjye.
Ariko se none iki? Ubu yo situation tumaze imimizi. Nari kubihayisha iki? Amafaranga nkuye. Iyo njya nibicuruzwa nkabigarura mu munsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, nkicirana nabyo hano ntubumbone.
Wowe kabyara ibihangano ucururuke. Umwana twumvise tuvuga nabi rwose agahinda ntiyasagakira.
Rega ni ya mahoro make y'umugabo wakenya ntiye kuvuga nabi. Mbabarira pe.
Yewe.
Noneho nabuze niyo nerekeza. Niba ngiye kubifata nkajya kubicururiza mu mugi simbizi.
Ntabwo cyari cyo gisubizo mugabo mwiza. Ntahangaha ni wowe warafatishije, ni wowe ufite abakiriya benshi. Ntahandi wajya rwose byagusaba gutangira bundi bushya. Ubu sukeka ko abacuruzi babo nabo bafite barangurira. Byagusaba ibintu byinshi by'ubudasa rwose.
Nuko rero turye bishyimbo kugeza igihe ubucuruzi buzongera kugenda. Cyangwa igihe ishyirahamwe ryanyu rizaterwa inkunga.
Kandi kubera umwenda wa banki turimo sinakugira inama yo gukuraho udufaranga dufite kuri konti tutazi igihe tuzabyukiriza umutwe. Ubu se umwana wanjye arataha ntarye baho. Ariko wakinze none nduva nta mwuka urimo hano. Wowe nabyo wumva jive?
Ngise ko nabimenyereye. Ubwo urabo wihanganye gato banze umaremo iyo byeri. Ntuzi kuba gusanzemo hano inzoga se bamfungira botike rebe.
None abandi bakiriya baza bashaka ibindi bitari nze gura bigenze ute? Ko atari zo zonyine ucuruza?
Reka reka. Abo ndabihorera. Muri aka kanya urusha bose agaciro sherifu. Ni wowe ndeba. Uzi indi mpamvu nafunze hose?
None numaze kumbwira ko ari kubwira batansanga kandi ko ndanyikiyeri kandi uri imyaka y'ubukure.
Oya. Ni ukugira ngo twiganire ntabwo turogoya sherifu. Uzi iyo bafunguye abantu bari kuba binjiyemo buriya.
Mana yanjye. Merci n'ukuri. Sinzi ko wampa agaciro bigeze aho.
Niba uragafite rwose.
Ariko uza abakobwa bo mu kigo wabivuza no kukuvugisha.
Oh. Ngaho nyihera kabizu sherifu.
Mungu wangu.
Ibyo ni ibiki? Ariko humura. Wabona ari ibyana byo mu ngabe byakinaga umupira ukaba bicitse kagwa hejuru y'ibati. Cya bintu birakaze rebe. Ushaka kuko utahiyo byeri wiyihorere. Genda nanjye mfunge botike.
Mana yanjye we, ubu se ndacyahe kwe.
Wowe ugira ubwoba.
Ubusohotse bakamena umutwe jiribe.
Yego ko. Ariko urabizi?
ubikoze ndamumenye. Ubikoze ndamuzi ndamukeka rwose.
Ngaho da Rebeka na Jiliberise n'indu barogoye bahu. Jiliberise aketse nde. Hagati aho Karisita akomeje kubura abakiriya none ubukene bwatangiye kototera urugo rwabo. Iherezo rizabirihe CDC naho ubuta.
Njuti mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cyacu nahagihumurije ariko ntimuge kuri ama radio yanyu kuko nkuko mumaze kumenyera mukanya. Tuba tugeze isa 12 kwa